Ihubo 86 Umthandazo kaDavide. Oh Jehova, lalela umthandazo wami ungiphendule, ngoba ngihluphekile futhi ngimpofu. Qapha ukuphila kwami, ngoba ngiqotho. Sindisa inceku yakho ethembela kuwe, ngoba unguNkulunkulu wami. Oh Jehova, ngibonise umusa, ngoba ngiqhubeka ngikubiza usuku lonke. Yenza inceku yakho ijabule, ngoba ngiphendukela kuwe Jehova. Ngoba wena Jehova, umuhle, futhi uhlale ukulungele ukuthethelela. Uthando lwakho oluqotho, kubo bonke abakubizayo luyachichima. Oh Jehova, lalela umthandazo wami. Ngilalele lapho ngikhalela usizo. Ngiyakubiza ngosuku lokucindezeleka kwami, ngoba wena uzongiphendula. Oh Jehova, akekho ofana nawe phakathi koNkulunkulu, ayikho imisebenzi efana neyakho. Zonke izizwe ozenzile ziyofika zikhothame phambi kwakho Jehova, zikhazimulise igama lakho. Ngoba umkhulu, wenza izinto ezimangalisayo. UnguNkulunkulu, wena wedwa. Oh Jehova, ngifundise indlela yakho, ngizohamba eqinisweni lakho. Yenza inhliziyo yami ibe nobunye, ukuze yesabe igama lakho. Oh Jehova Nkulunkulu wami, ngikudumisa ngayo yonke inhliziyo yami. Ngizolikhazimulisa igama lakho kuze kube phakade. Ngoba uthando lwakho oluqotho ongibonisa lona lukhulu. Ukusindisile ukuphila kwami ekujuleni kwethuna. Oh Nkulunkulu, abagabadelayo bayangivukela. Iviyo labantu abanonya lifuna ukungibulala. Abanandaba nawe. Kodwa wena Jehova, unguNkulunkulu onesihe nozwela, owephuza ukuthukuthela, nochichima uthando oluqotho nokwethembeka. Phendukela kimi ungibonise umusa. Nika inceku yakho amandla akho, usindise indodana yencekukazi yakho. Ngivezele isibonakaliso sobuhle bakho, ukuze abangizondayo basibone. Babe namahloni. Ngoba wena Jehova ungumsizi wami nomduduzi wami.